shungu tamari Jia gantoro moyo kwete wangu neka Chiri wa shinji hano murumbita Mesaka kafeke tuwa titine mboni Jie manawe wanairea Jie manawe wanaitaura Imbai wanakalaka Wanasika na chichagara wase sereni Chitora moyo patapela shungu tamari Jia gantoro moyo kwete wangu neka
Chando, si va a que venga pizza la mamá. Sarah,